waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dababka Australia iyo baaxadda dhibaatooyinka ay geysteen xilliga 2019 iyo 2020 ayaa ka mid a dababkii ugu khasaaraha badnaa Australia gudaheeda inta soo martay. dababkan ayaa bilowday bishii Sebtembar 2019 iyada oo dadka ku geeriyooday dababkaasi ilaa iyo haatan la sheegayo in ay gaarayaan 25 qof, halka ay qiyaastii 10 milyan oo hektar ay ku gubteen waddanka Australia kala badh dhulkaasina, halkaa isagoo ku gubteenna waxa uu ku yaalaa gobolka New South Wales. dabkan ayaa lagu xasuustaa in habeenkii sannadka 2020 uu bilowga ahaa in uu ka mid ahaa waqtiyadii ugu khasaaraha badnayd, ugu murugadana badnayd ee dhibaatooyinka badan uu geystay. xilligan oo haddaba la odorasayo in roobabku ay daahaan daitaankoodu, iyada oo dhanka kaleetana kulka cimiladu uu sii wadayo sarayntiisa, ayaa walaac badani uu ka imanayaa dhanka muddada lagu soo afjari karo dabkani halaagay dadkii duunyadii beerihii iyo daaqiiba. madaxa hay-adda qaranka ee ka soo kabashada dababka ayaa sheegay in uu durbaba ku guda jiro hababka qiimaynta meelaha ugu baahida badan ee dababku ay halaageen. madaxii hore ee bilayska federaalka Australia Andrew Colvin ayaa isagu hogaamin doona hay-addan cusub ee la aasaasay, taasoo la shaqayni doonta madax goboleedyada. hay-addan ayaa loo ansixiyey miisaaniyad bilow ah oo dhan 2 bilyan iyada oo lagu bixin doono muddo 2 sano gudahooda. Mr. Colvin oo isagu hadlaya waxa uu yidhi:
The beauty is I don't start this agency from a standing start. The government have previously dealt with disasters, perhaps not of this nature, but it's not new business to governments in Australia. We know that a lot has already been done and the announcement of $2 billion
wanaagu waxa weeye inaanan hay-addan ka bilaabaynin meel maran. dawladdu hadda ka hor ayay dhibaatooyinkan la macaamashay. laga yaabaa in aynan sidan oo kale ahayn, balse dawladda Australia kuma aha hawl cusub, waana ognahay taas. wax badan ayaa haddaba la qabtay. ku dhawaaqista ra'iisul wasaaraha ee 2 bilyan ayaa waxaa sii dheer shaqooyinka muhiimka ah ee ay dawladdu horay ugu soo gacangelisay arrimo badan oo bixinta ah. markaa shaqo badan baa na hor taalla, laakiin wax badan ayaa horaanba la qabtay. dhinaca kaleete, waxqabadka dhanka ku saabsan dababkan iyo dhibaatooyinka ay geysteen ayaa dhinacyo badan ka soconaya. haweeneyda jilaaga ah Celeste Barber iyo hay-adda laanqayrta cas ayaa ururiyey lacag iyadu gaadhaysa isku darkooda 70 milyan oo ay ugu talagaleen ka qayb qaadashada wax ka qabadka dhibaatooyinka dababka. hay-adda laanqayrta cas ayaa aruurisay keligeed 39.9 milyan laga soo bilaabo bilowgii sannada cusub 2020, iyada oo weli lacag ururiskana aynan istaagin. dhankeeda gabadha jilaaga ah Celeste Barber ayaa iyadu keligeed aruurisay lacag gaaraysa 41 milyan, iyada oo weli aynan lacagtaasi soo dhicitaankeeduna aynan istaagin. gabadhan ayaa meelaha qaar loogu wacay magaca haliyeyad qaran, sababtuna ay tahay sida ay u awooday muddo kooban in ay hantida intaas la'eg keligeed ku aruuriso. baaxadda dababkan Australia ayaa ah mid soo jeedisay dareenka shacabka Australia iyo midka dunidaba. dhinaca dowladda, qasnajiga xukuumadda Australia George Frydenberg ayaa isagu caddeeyey in 20% cabashooyinka caymiska ee la xidhiidhay dababka Australia in qiimeyn lagu sameeyey, iyada oo kuwaas kala barhkoodna laga heshiiyey lana dhammeeyey. golaha caymiska Australia ayaa sheegay dhankiisa in cabashooyin ku dhow 9,000 oo cabasho ay soo gaadhay tan iyo intii ay bilaabmeen dhibaatooyinka dababka bishii Sebtembar 2019, iyada oo la filayo in tiradaasi ay si xawli ah kor u qaadanto. Mr. Friedenberg ayaa isagu waxa uu sheegay in hay'adaha caymisku ay ku ballanqaadeen in ay si dhaqso leh uga jawaabi doonaan dhacdooyinka ka yimaada dadka ku waxyeeloobay dababkan lana siiyo mudnaanta koowaad. Friedenberg ayaa isagu waxa uu sheegay in hay'adaha caymisku ay howlwadeenno dheeraad ah ay dibadda ka keensadeen si ay wax uga qabtaan shaqadan baaxadda leh ee taagan. Isagoo hadlayana waxa uu yiri:
There's a whole range of claims here, and what the Insurance Council emphasised was the complexity of some of these challenges.
Now, some of these claims can be dealt with. Duwan halkan waxa uu golaha caymisku xoog saarayo waxa uu ahaa sida ay caqabadaha qaar u daran yihiin. Qaar ka mid ah sheegashooyinkan waa lala tacaali karaa sida ay yiraahdeen lacag bixinada kaashka ah 7-14 maalmood gudahood. Kuwa kale waxay qaadan karaan waxoogaa waqtiga oo ka dheeraan kara.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.